insizwa thina mama siwulomdlalo ohlula insizwa thina noma kunzima kulikhule noma kunzima kulikhule sizoyemela inkandla othi
Zandile, telezwa nongo. ngathoza emqaweni bantulwayo ngonge mzimkhulu futhi uzakhele cule enkomisa joli khumale emqaweni stokanyile enkandla kwamachana ngeke ngimbale nokwembaningi nje mzikhona mfakazungu nawe sakhe thathani iy'nhlangu zenu mdade kuze emvakweni mkhuzi ishi ngikhuluma lezi ndaba nje ngisegoli kwandonga ziyaduma kwababubhazulu sihleli nobabushwe mantombazane kuma-instrumenti ngindudula ngobheni wakasibiye odlala ibhesikida simthatha phansi engqotho kwikeyboard ubabubhazulu uthatha umhlekazi aphinde abe uzunyiwe esigingqinike isigingqi shintsha nangaso kumnandi nje siphusha ngempela phela sengasekezolo nakho sibeza bethi eshu ngiphuma phansi enkandle enkolisa emcakweni kwamabhuma ningoza na uzoyikhethele lakho ntombazane somdenja sokwababa asibaphushe boze bevume nje ngimfungu uphumzile udadewethu asambeni kanjalo-ke bafana bangakithi eshe